across of the melody. Safari ya mbali kuja kutana na Jalali. Nimeishi kitambo siyo hali, kanibidi nirudi kwa dadi. Mtaani ulofa ukanipiga, marafiki wote wakanitenga. Sasa bado wanate Maulana najua wezi lenga. Mtaani ulofa ukanipiga, marafiki wote wakanitenga. Sasa bado wanate Maulana najua wezi lenga.
Dadi dadi acha nikueleze, mbona wayu siulize. Mimi nataka unilekeze, toto lako nisiteleze. Acha nikueleze, mbona wayu siulize. Mimi nataka unilekeze, toto lako nisiteleze.
Kama ulisema msamaha wezu kanitema, iweje Mola masela mtawa na nichonga. Unitulize onsije kakosea, na unitunze baba nisiwahi kupoteza. Ulinijua toka tumbo la mamangu, haungetaka niteleze kwenye ulimwengu. Uliniahidi utakuwa mwaminifu kwangu, haungetaka niteleze maisha ni wangu.
Dadi dadi acha nikueleze, mbona wali usiulize. Mimi nataka unilekeze, toto lako nisiteleze. Acha nikueleze, mbona wali usiulize. Mimi nataka unilekeze, toto lako nisiteleze.
Ukizuru wenzangu usinipite, Elipa mse, hebu niite. Nifinyange chombo usiniache baba. Baba, kuna wengi wamekungoja, nazo shida usiwalenge, kwenye dhiki usiwatenge. Baba, baba, kuna wengi wamekungoja, nazo shida usiwalenge, kwenye dhiki usiwatenge. Baba, baba.
Dadi dadi acha nikueleze, mbona wayu usiulize. Mimi nataka unilekeze, toto lako nisiteleze. Acha nikueleze, mbona wayu usiulize. Mimi nataka unilekeze, toto lako nisiteleze. Dadi dadi acha nikueleze, mbona wayu usiulize. Mimi nataka unilekeze, toto lako nisiteleze.